Utshwala mancane ngizokhona ukudakwa kancane masiphethe utshwala asilale kuze vinilanga kancane ngasitholela umntwana ebhencane funa ibulavala kancane azokhona ukuplasha kancane sizokhona ukudatsa kancane awulethe utshwala mancane ngizokhona ukudakwa kancane masiphethe utshwala asilale kuze vinilanga kancane ngasitholela umntwana ebhencane funa ibulavala kancane Sizokhona ukuplasha kancane, sizokhona ukudansa kancane. Thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten. Sigcwele istrato sithele noma full ten, sigcwele istrato sithele noma full ten, sigcwele istrato sithele noma full ten, sigcwele istrato sithele noma full ten. Thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten. Thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten. Sigcwele istrato sithele noma full ten, sigcwele istrato sithele noma full ten. Sigcwele istrato sithele noma full ten, sigcwele istrato sithele noma full ten. Thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten. Thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten. Sigcwele istrato sithele noma full ten, sigcwele istrato sithele noma full ten. Sigcwele istrato sithele noma full ten, sigcwele istrato sithele noma full ten. Thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten. Thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten. Sigcwele istrato sithele noma full ten, sigcwele istrato sithele noma full ten. Sigcwele istrato sithele noma full ten, sigcwele istrato sithele noma full ten. Utshwala mancane ngizokhona ukudakwa kancane masiphethe utshwala asilale kuze vinilanga kancane ngasitholela umntwana ebhencane funa ibulavala kancane azokhona ukuplasha kancane sizokhona ukudatsa kancane awulethe utshwala mancane ngizokhona ukudakwa kancane masiphethe utshwala asilale kuze vinilanga kancane ngasitholela umntwana ebhencane funa ibulavala kancane Sizokhona ukuplasha kancane, sizokhona ukudansa kancane. Thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten. Sigcwele istrato sithele noma full ten, sigcwele istrato sithele noma full ten, sigcwele istrato sithele noma full ten, sigcwele istrato sithele noma full ten. Thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten. Sigcwele istrato sithele noma full ten, sigcwele istrato sithele noma full ten. Sigcwele istrato sithele noma full ten, sigcwele istrato sithele noma full ten. Thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten. Sigcwele istrato sithele noma full ten, sigcwele istrato sithele noma full ten. Sigcwele istrato sithele noma full ten, sigcwele istrato sithele noma full ten. Thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten, thilela utshwala noma drink ay ten. Sigcwele istrato sithele noma full ten, sigcwele istrato sithele noma full ten. Sigcwele istrato sithele noma full ten, sigcwele istrato sithele noma full ten.